okwagala kintu kinyuma trumpet kirabise birowoozo nayate yoluzi kinyuma kireeta galowoozo
kali batanyo njagadde nnyo ona neerabiza maama omukwano gwo wagujjawa oguntambuza amawanga omukwano gwaffe gulimu ekidi temuli muzira tako ka iphone weekubye ne ku picha tolabisa mba mugeto nyakayaka nga musana kali naffe luli balumu ne tuli wanika you never heard from me no fate no die anyone that goli kudiwa ogenda nontunulira bulungi nagamaso me wanna do you every day yeah
and I know yatenga kwali musobi yeah. Ndira babi dunji byoka pepi sira babi bi sambera no matu veyo jodi nzewe mbanga nkulina sagala binji wanta midi za dala okwagala chintu chinyuma chera vize biro gozo na yate yoruzi chiruma Ireta galo gozo ona
yeah
zendawa
yeah.